Genie X Double Six.
Pulika 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 kande, wewe ni mungu sio wa mande.